Ebyongo biziza ku mabbali Minisita Amubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza eby'waggulu ng'ono Dr. John Chrysostom Muyingo olwaleero atongozza ebizimbe eby'omulembe ebyazimbiddwa ne gavumenti ya wakati ku ssomo lya gavumenti liyitibwa erya Bumaanya CD Senior Secondary School erisangibwa mu ggomba y'Obumaanya mu disitulikiti y'e Kaliro. John Chrysostom Muyingo ategeezezza nti enkola ng'eno eteekawo omutindo mu nsonga z'ebyenjigiriza era ng'agamba nti gavumenti yasobodde okuba nga bwetyo bawa ensimbi ezimala bagenda kuba nga tebayiga ebizimbe byonna ku masomero agaluddewo ebikadde okusobola okubiddaabiriza obulungi mu kaweefube okulaba ng'ensonga z'ebyenjigiriza zongerebwamu omulaka.
Tugenda kwongera okuddaabiriza amasomero gonna gonna amanene agaakaddiwa gonna mu Uganda aga special needs tugenda kugongera ku special needs batalaba bulungi abalina ebizibuzibu abulawo tugenda bakolera ku masomero gaabwe tafunye sente nnyingi ebiro yona yonna temwagala kuwulire mwagala kulaba si kyekyo ebiro yona kinyagadde okugyayo kiri kitya tusaana kire abantu abatufaa kukeya abatufiirako ddala kikufa kuli okulidde President Museveni ne NRM government baasalawo okuzimba amasomero baasalawo okuzimba amasomero era amasomero ago tugazimbye geegano gemulaba agamuge kogeegano technical vocational ne universities ate gafaanana nga muntu nga mwesi nabo gazimbiddwa Museveni eyalimanya gazimbiddwa NRM kati nze kyemba saba bakusebone banyalo litwabanga ne university etya kati mwenna mugenda kusoma